knees on the
A-tone.
Die for the bang, ask for service, offer after. Isi brick ini sama semana. Hoka
Min manga naku peya ball naku talk. Kau nani pata nama fake base namo go cast. Krip pa bare tatu juwe kume do cast. Kesa sa base place yenye ni metoga. Keri zo iwo no woni ita nikiwa ombido. Koko koriko iwo no taku pata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da da, wakerizo hey, wakerizo da da, wakerizo hey.
Niki kush kush, Mary Jane, venye kina bom bom dani bent. Siwezi waka kwanza bila gang, na tuki waka basi kende change. Jicho nyanya na bado twazifunga, C420 na deli zimerunda. Mindo pedi na uza hali runda, zile konki matekeni ya punda.
Njuanga njuanga kona kona ntole, apa chezea tona tona dole. Shika kongindo uchorea kothengole, ita totondo akujie singo donye. Kana shada akujie njo kingoe, nimpe rungu adia chachishe nandore. Masauti zako kwa bidi kwanza ukinipe peta. Nikuroge turi vile miroge githenga, nikioyo muna uliza
kaya njane yenya.
Wakerizo iwo no woni ita nikiwa ombido. Koko koriko iwo no ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da da, wakerizo hey, wakerizo da da, wakerizo hey.
Zima ni cut cut, zima ni fly. Na take sky sky vila niko high. Say last competition ni medai. Say last tuko fiti wa life. Moshi ever utadha ni mini huka. Moshi ever utadha ni mtalipuka. Lego lezi weko duka. Masiva ni memada yani mini mekafunga.
Pili pili,
really?
Chili chili, Pewa nduma, water lilies. Willy willy DJ cheza chini. Peke jen, peke jen, peke jen. Unga ngano kanda mpangwa kando. Vuwa ndango towa nyoka pango. Zima kando pepe rusha lango. Tema taxi uba gala babo. Mi producer acha ni wa sample. Pizo de shiko ita shiro de niki. Sanif wana kashif vipi arif. Jua kali sana izi era itabidu meita kalif. A-Town Pizzo the Dawn number 9. A-Town Pizzo the Dawn number 9. Say you lost on the red play number 9. Wakerizo.
Wakerizo iwo no woni ita nikiwa ombido. Koko koriko iwo no ntakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da da, wakerizo. Wakerizo da da, wakerizo hey.
A-Town Pizzo the Dawn. With the future sailors is in the building. Rather chaff, Nicky Goose. Rather chaff, Nicky Goose. Coco Manches in Ikeroma Bana.
Well, well.